Fomoɗo e gargi on ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala goddanta o geccide mono ko on habaru o Aissa Madda Demmoude Abdoulmouni foof mo Abdoul
yamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe sukaɓe ummatore asawe o
nder habaruji ɗi anani min puɗɗireɗi gayeder région Dosso gadɗo heñi tewteru fijoji coñinol ɓallinabi en brevet sportif joni kasen ɗum waɗaniɓe e to jande mabɓe dow lawol arano nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla Mohamed Sajad suka ummatore gaɗo fijoji box mo maraɗi alal laso tati lewru men hedi wuro Nigeria o heɓi totol jalorgal hana wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli bandira han noon no kalirmi ni gaɗa ɗum heñi tewteru fijoji coñinol ɓallina bien brevet sportif sukaɓe ummatore janggoɓe ɓe gaya ɓe gaɗanama e to jandeji mabɓe nder gueƴƴire de endan nder janguirɗe tati ni e to gogo waɗa min kettino ko bannimen lildo men Fadel Alou ko ɗum firtiɗengal fulfulde
e to goɗo gaɗago e dow tewtol brevet ko hitande hikka fuɗɗayna atalata ye hanto alkamisa on enda hooreɓe lekkoliji ɓe ɓe mbino waɗa kanani fa sukaɓeɓe enda ndaare noyi wonno wawde muɗum en foti Moussa Alou kawjinaɗo no kurtata ɓerde
donc min cigilake wadde eto aranogo gal sukaɓe janggoɓe ɓen keɓa ɗigginde jande mu en fande tewteru no wara de sukaɓe gere keɓa warde ɗumne abada heppata
le CGD mo gaya ɗon enda wodna kemenayi e sappo yiɗɗon wonɓen tewta galadi barmu hoorejo ƴewol tewtolngol enɗa
donc le centre eco
nokku on tawda kenana e CGD kamɓe CS franco arabe ɓe garay sanne ɗuɗay lemun saɗorma gon fu
kamɓe lekkoliɓe koye mabɓe ɓe mbi hunde eɗum woodi nafaka sanne e tongol ɓe gandanagol endan
hunde noon ko woɗanimin gan kanƴum hollata tomin gala sembe e mum e togon se ko allah hunde noon ko wooɗi allah du wallumi
ɗum hoyi sanne komin elata woni e tewteru brevé ɗum hoyiren
ele ñalaɗo seeɗa ko hoori fa ɓe gaɗa tewtogol nder keeru leydi Niger fuu tawama sigila jande mabɓe nde ko heɓa ele lekkoliji ɗi no waɗan capanɗe jeetati yaade capanɗe jeenayi e joyi dow hembere fuu ɗo en gaya
harko darta tewteru bakku ko hitane de endan sarusi kawjiɗo gaɗol bak mo leydi Niger wi'i sigila natol tewteru du en fuu fa hanta dow internet waɗete
no jaati waɗi Aissa denne ɓawo hannden ni ɗereji noddol nata tewteru bak du endan kam fuu e bindol inde mum gan natude tewteru du endan fuu dow internet sarus o endan wi'i ɗum waɗete se kettinoɗen ko janggoɓe goɗon mbi'i dow majjum ton endan zender ko Moustapha Mamman sani waddi firta eɗen ngal fulfulde
hikka tewtol bakkungol enda ko duminaɗe noga e goho no seedi ene duuɓi ƴaɓɓiɗɗi enda sarusi kawjiɗo filla bakke e leydi Niger hoƴƴi laawol gam batte himɓe mbinda inɗe muɗum en dow internet kamɓe tewtoɓɓe neɗɗo fuu ene yiiri ɗum noon enda
to lycée amadou kurandaga ngolamɓe hooli du nildugol talki tewteru dow internet ɗum gam wakkati gon iɗum wadda neɓella seni saɗarma heɓama farto internet ɗon fuu du nder guure laddeji ɗon ɓuuri mi wonana nder jangir de yoɓantede ardiɓe jande ɓen tiltini joɓol ceede lekkole ɗum de komin kokke talki amin noddugol nimɓe
tewteru bak pami waɗugo mi heɓi talkuru noddol mi nani belɗum sanne
Mouhammad Moutari Mouhammad Balara ɓe jo lekkole no endan o wi hunde moƴƴintingol gollal ngal ni non
saris kawjiɗo tewtol bak on hokki laawol majjum waɗede wona ba talkuru noddugol nimɓe ɗum tan fei talki ko keɓol bakko ɗum tewtoɓɓen no mbawi nildede ɗum wakkati fuu nde jiɗi dow internet gollal lobbal non sa yaade yesso kon yimɓe pamana ɗum seni nimɓe keɓi andal majjum hikka to fuu ma wuri no wooɗan laawol noon ɓurgol wodde harto sigilaki tewteru bakko
ɗumoptionde
wattugol bakko e dow internet o ɗum wallan ko watta ko faame yimɓe fottogol no tewta haɗandu konnan neɗɗo inde muɗum tawe laabi
lasso e joyi lewru men fuu iɗum waɗa julɓe batu ñalowma ittanaɗo leyɗe afrique
noon jaati waɗi Aissa lasso e joyi lewru men du endan ni batu ñalowma ittanaɗo leyɗe afrique o endan ni waɗete ɗum du saabi komin jette fo de nanude ñumoji sukaɓe ummatore dow batugu enda en kettino ko Olivier Assogba wi waddi firta eɗen ngal fulfulde
minen ginanda ni miɗen ɗon tefa dillude nder Afrika e hoore mum, gam ɗum wala e ɗum weli bako min ɓiɓɓe leydi Afrika ɗum da. Deni neɗɗo no e ley gurda to wakkati fuu na wattu gikke. Giɗam enen goni sembe yahdu yesso leydi fuu, gam hande nde sukaɓe ummatore ngala filla Afrika altake.
Yon kuma min gadda filla Mohamed Sajad suka ummatore mo maraɗi gaɗo fijoji box e laawol goldu o holli nyanyal makko. Alal laso e tati lewru me o wari o ciwi leydi Nigeria, o wardi du totol jalorgal kawo o fi ɓi leydi Nigeria moɓe gaɗiɗi box o.
Aissa ƴewoɓe fijoji makko ɗi enden ni tawaɓe to enden ni maraɗi e nangam ɓe mo fa hannden ko watta o yehi to enden ni to fijoji leydi Nigeria ɗi enden ni nanni belɗum fijoji makko ɗi o waɗi to enden. En kettino ko Mohamed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Zakari Sambo Adamu o suka jiɗɗo sanne box on endan o wi omo hulani sanne Sajjad. Allah e laawol ngol tokki ko yehi Nigeria fa waɗani box on endan, kanon woni kanko Sajjad e hoore makko o wi ɗum basi fola na o heɓu njamako. Zakari Sambo Adamu:
maradi e Niger fuu welti. Hannden ko ardini ɗum woni laatade ɓurɗo wawde nder adunaaru ndu. Mi wala seko majjum no waɗoɓe fijoji pirtol ɓalli ɓe to ngaɗirante ni kanko du o wallirte.
On va l'appuyer.
Caɗal tawaɗɗe endan heɓde ko mil ɗum endan no wodi sembe sanne, kanon woni kader Sani Gonda o wi hono wallugol Mohamed Sajjad o endan hunde ko tirsido makko non en.
Mi waɗi saha heɓude suka gallure am e région am e hoore mum, ɗum du woni duru am satu fuu. Mi waɗan bawɗe am fuu e nangan ndemo heɓa o findina ummatore waldere makko ngam yemmindemo. Miɗen jiɗi wadde sa'a heɓude alfaga ɗiɗaɓo hawtade e mballoɓe min kawran wallu de suka o yaade
yeeso.
Sewana sukaɓe ɗiɗo walluɓe Mohamed Sajjad o o heɓatano yaade natoyde box on endan. Walluɓen ɓe du ɓe kolle wiide ke hono himɓe meɗen natoɓe e fiiji irɗiɗo no wajibita e wallitama gam batte leydi Niger du faamene nder leyɗe yaasir dow fiiji ɗi.
Aissa joni sey naate nder fijoji coñinol ɓalli.
Har ko darta fijoji coñinol ɓalli fedde leydi Niger waɗoɓe scrabble kan en keɓi nokkure ɗiɗaɓere to leydi Senegal wakkati ɗum waɗino fijoji scrabble caka leyɗe Afrique 17 yaade laso e ɗiɗi lewru me ton Dakar.
Aissa wakkati dekotoɗo e keɓuɗo barjardi enden ni wartuno ɗo enden leydi Niger o waddi tammaje ɗe o heɓi ton enden ni nder fijoji ɗi enden o holli du fa hande ministére kawjiɗo filla ummatore e fijoji coñinol ɓalli.
Super League latol bal tefa coupe leydi Niger ko wona no waɗe nder muɗum ISGN mo gendarmerie kaw woni yesso Nigelek e dekki. Miccintinen du ko laabi latanɗe tati kori Super League hanta.
Aissa miccintinen himɓe duni fa hannden ko fedde latoɓe balde gendarmerie de enden ni abada heɓa coupe Super League mo leydi Niger o enden.
O min kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummator. Mi yetti kettinaki on kettini men don giɗi hettinago habaruji o ñoɗon dow laa e RTL 3 ɗiɗi imma je on joɓata ɓuuɗi bagoto sey jango.